kusima banange nge kwanga bwempereza ne mwenda go kwagala ba mama ne batata mwenna na bato ne mwere samu fisano bute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mu kifo ky'okwebaza nene itira kutwe ne unyange nkola ya mama abatoto abanga tuvutya benku ng'oluba okusuula wali nsekese ng'akkirira olusuku adda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bw'atyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikeegamba nkikuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro wabeera tuwoza ebbanja gyataayanika nk'okututuma mu bibira kalina ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako n'alambulula ekitiibwa ky'olukubwatyo mbulwerubobeze yanyinimu mbaagadde nnyo mumanye enjawulo enfumba omulya nti yajawulawo kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwe wuwowa nti okubuna ebyalo awo n'omuyisa yawula ebyebbabe yadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwoomu n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga engendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bataayadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo temugayita amasenekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukema mu bitabo ng'era bwe tujja tubisoma isitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyayi ne bujja buva ng'awo ne gye buli eno kyankomeredde abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwa olukonvu bawatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangawo ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ennyo mbadde nga mutooba luli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange za njawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga weebazangako ku mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza o omuntu ng'oyo kyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 kila chetu ranga chanja uro kupangana febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ncho kanya na bamite mamigumba miuru egita balirira zade yade na bobali nililio weli disigara netu unzikiranga tutio mabwaga birozo vya vyo vera ebya ongo vieti vye wange vyo nziro kunera visa katonda manange ndifando cha irane kainze vya ntuseko era kwe kulwanga okulabika mera bana ine rwana rwana ko nsite gende ke karuba nze nalinga ngera gera nyiriza mbiwero ebikwasa kutama sibipya ebimpetu setulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli n'amaanyi nayama yute seruka mawago nubali chiginya kugamwe mumuli rojira kubambe njavusika omu mwanagu kutengunga ebintu bino je bimpa matukira nevijja bimbo zembibia nukweru anakone buembie tasa okuzirikanga nemfumenda vika wakatimbulu miogwe chitalinyo banange nenera birabange ngabulichimba ngamba bugambi oh katondo obuyinzo ono ajja kumwebaza pako okuva mu nsi abatakiriza gye bazenga bava nkunga emiwaze gibasombodde mwebale kulwana banange nyini kulwa banyongerere nnyo era temukyanga okwo ab'emitima emiddu kirese bituisa kumwanyu bino banafa abakugu bafunvubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya ow'okusindana naye yadde omuntu omu nekiraka bwera ntyo neviira bukunja masaba mugende munyinyulire mmaanyi obwana bwanga ani alidduukirira si bantu banone kanze bufumu mu myoyo we balina nawe bazule mwenja olo bonna betwawuliza kubituteganyiza nembyafaayo jjukira Yesu Kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bwatuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula era abo ne bamubambako mikyo gwemuukirana kona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo baakubirizanga ensese nze kitaawe nze munda ya nnyabo somu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa mulinda golulagala omutavasanja enkuyege bwerwe ogoma mabikansamuge mwentukire nseeno lwegali bulaka alirumirisa simbangako na busungu buki abampagira munsonyiwe nnyo ote lwandiba oluyimba luno lwandibafuukira ekiraamu kyendeka banja baze bayimbanga bati ne mugayita emyeka egyo gyabacakaze okukakkana mujja okuziikana abatannakutukira ddala 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 kwe kusima kwa mukama ekise kingi benkikoledde mu buzibu nembanga endogoyi nga buli wenzira nze nannyini mufu olubeerera nenkwata nga wawunyanga buno obulumige magoba ge mungwanyiza nsaba obuyinza bwa mukama gye mubijja bubamperekererengako nebalifutyanka ndyenkoleredde emyaka mameka abakyaga kumidde embifo omuntu akwonoonera erinnya okusibwa agwana mayisa nabigenderako tuli bazibu bannange nabatusuza empewo batuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omuma bempona okunyuma beeyagaleko nebeetaba mu bikoosa ebyo ebizunza emikoozi gitusaanyeewo ate temwandibadde mmwe kale olabye enjoka sebusiru bwazo nze kitone kyange tekuli bbanja saakisuubuza nsimbi kuwenja magoba era tekitalagga bwe ntuula nekirintagisa oluwa okutemagana nate nakimmanja bwali eyoleka yalinnyanukula gye bakimpola abakukyuba nabavuganyisa ebyabwe baabona ab'omu banyumirwe ennyo mujja kunfunanga mutyo buli omu mu kitinga bwakitegedde mwekengeerenga mutyo ebinaddirira gye tuliwunzikira n'obumalirivu bannaffe babujja okutwerabiza katonda sebakisandwadde kunga terimbika bange mbabiddeko
bya mirembe www.mp3ugandanmusic.com.